Teranga ne so mama wulire nandi tegedde nkyati nesi yaungana dda. Ebinjogerwa kumbi wulira ne nebuza ati mufanga ki baganda bange. Kasooke mbabuulire kyanzija mu kyalo kyewaffe nejjasenga mu kibuga eno. Nsonga eyandeeta enkulu omuzana kwe kutereeza obulamu bwange. Wabula neewuunya nnyo nnyo nga mutudde ne munteesaako nga musaakaanye. Bwe ssente zaakola kyazoonoona aziwamu bakazi na kunywa mwenge. Ye nno mufa kino baddiya obulwadde obubaluma ndaba nnuku. Nze nno nga nnyina ebirooto byange yenna jja ntuukiriza enzire mu kyalo. Kati ekibuuzo kye nnyina mikwano gyange kikye sikoze kimwatuma. Ekyo kiboogeza ebigambo gambo ne mundeereesa gye muyita. Ne mujja munywera ko sigala muno ku munwe njaye mayirungi n'embizo okukka. Kati nno mundeke
nzinase mu kusanyuka
nze mubowe
nze munjogeza ninjinya
wange mundeke
nazaliwa kutikika
nze mundeke
n'obulamu kupinya
gambya mubowe
nzinase mu kusanyuka
nze mundeke
nze munjogeza ninjinya
wange mubowe
nazaliwa kutikika
nze mundeke
n'obulamu
n'obusongo bunnuma ebigambo mujja mwogera mwe muleeta n'entalo wano muwuliriza buli kamu temusengejja mbeewuunya nnyo ensangi zino. Ebyo ebibuuzo bya Facebook, TikTok mutwale sagala sagaliko ng'oyo enzo tawasa omutima bamenya yasigaza bibajjo bajjo. Oba mubijjawo ebibuuzi bye munyumya ebitanyuma muwadde. Chovola bane mu majini obutamanya buli obubonyabonya mufirika. Politiko nga munyumya banji babula emirembe gibula temuyika. Abantu abandi nyumisa ebyobwegasi mudda mu folofoto mu mwana wanu. Tunayamba tute gwange erijja ng'enjiri tutambuza yagweyagaliza. Tuli ku butamanya nno tubunyisi ng'omwe bali mu ntebe ya kajudi. Yakwanga kasira n'okuba muganda we kyokagwe n'omuwagulu bwati nsimbi nafuna obwavu bwe buluma ye bwatyo bwakula twemabeega gye tudda. Kuuma emmwanyi mufuna ensimbi ey'okulya kuuma abaana bo naze kika. Sente munoonye obulamu bunyume ze nsaba mumpawe kuba ndi bigala.
Kati nno mundeke nzinase mu kusanyuka
nze mumpawe
nze munjogeza ninjinya
wange mundeke
nazaliwa kutikika
nze mundeke
n'obulamu bupinya
gambya mumpawe
nzinase mu kusanyuka
nze mundeke
nze munjogeza ninjinya
wange mumpawe
nazaliwa kutikika
nze mundeke
n'obulamu bupinya.
Bwaggwawo erina ensi eddukanyo kono ne mbaawo ng'enkola ebirala ntumira abeekolera ate nga mweyagala nnyo ensi eno bw'eba tebagguza efudde. Mukwano obanga kibuuka ttawuni egonde bunaaloba olowoozi omukyalo bwe ntyo mbadde musuuza muganda wammwe leka ntone njanzirayo ku lubimbi lwange. Mmatuka ngende kasuubire muyize kangende fune bwe binajandite kasita David jali songa ne stay jali matukangende